Ila bado nina struggle tangwa zikwe baba. Yeah, sina huru mama na nikaba. Nikiuliza kuhusu mali anazo piga mnada. Yeah, hakuna kitu anachosema nada. Mtoto idi ntazua bala. Mini dada, weni mama, unatakiwa kuwa rabbi. Macho yangu yako wazi mama nina third eye. Yes, kuna kitu na die El Shaddai. Nangalia sky, nikipambana Elisha vibes. Nipe nguvu siyo ego ya die. Hiyo kauli yake Elisha die. Na wenzake wote walokuwa ndani ya ndai. Mina mas nichi uwa tuwe ndani walai. Mina lies kama twezi kuwa Bonnie and Clyde. I realize the more na kuwa ndona divide. Najitenga na uchafu I don't really Think twice ata siwazi mara mbili Kuna muda wish niseme F the media. Nagundua wote ni victim kwa superiors. Kwa tumboga saba. Yeah. Nyumbani kuna Lambo, kuna Prada. Yeah. Shingoni si una cheki easy diamonds. Yeah. Lakini bado sina mambo. Sina mambo. Kwetu mboga saba.
Sina apia, kweli na apia. Ilichangia nifike up here. Shout out to mama and dad pia. Saivi mboga za kufuata ni kina Sara na Fatia. So nini kinafatia? Ni mimi just to play my part here. Sijui kantapatia. Nisiwe na heart yenye hatia. Ndo mana miguu yote nishatia. Na wazima kwa kuwa wakia. I've been knowing I get this far. Thanos gonna snap these hard. Smoke it big dreams. Took a beat to my room. Was chomping like Genghis Khan. They don't know where Maz is from. 255 land of bars. What I'm saying is super. I'll come with a fire like I walk with Dragon Ball.
I made it. I think I'm in a state that I can stay in. So if you hate it, sit down and save it. I'ma need all of that hate when I'm famous. I don't feel jaded, just underrated. I've been talking every style of rap, you name it. Oh man, you crazy, oh yeah, you crazy. If you ever doubt that I'ma be the greatest.
Kwetu mboga saba. Yeah. Nyumbani kuna Lambo, kuna Prada. Yeah. Shingoni si una cheki easy diamonds. Yeah. Lakini bado sina mambo. Sina mambo. Kwetu mboga saba.